Watase Bethlehem Nanyole.
Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo. Tunarunga my class, atupenda ngiho. Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo. Tunarunga my class, atifom ni makro.
I'm talking about Christmas.
Christmas.
Merry Christmas, yeah, nipe glass. I need to say le hindo team be the class. Mari marijuana with the top in his fast, fresh fast. Chicky mask, kasi pesa ni my brass. With the pass, shika glass. Boom, boom, choco bash, glass, yeah. Smash out. Yeah. Na moshi ni ashash, una bantin flash, JB.
Buddha form, Merry Christmas.
Yeah.
And you already know I got the reason.
Yeah, really.
When I pull up on the scene, Merry Christmas. I stay too blessed when my niggas and person. That's why I'm out rolling like a freshman. Loyal to a king, I'm a blessing. I see something different like I'm Santa. Make you start to see me like a gift, I'm a blessing.
Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
atupenda ngiho. Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
atifom ni makro.
Kanipo mnadai, nisha jipo walai. Ata kama sinanai, nina kam kimasai. Maze tumetoka mbali kuliko wakadinale. Tumesare na makali, tukikesha na divai. Eti, alikam juu yetu, jina lake ni Yesu. Na idei ni yetu. Tuna ball bila wasa, tibash na mara. Sapa kuna chama class.
Hey, 35 on my shot, I thank God for the day. Jesus is the member, I'm the man on the beat. They say that I can, so I did it with the stars that they can. Cause that I said I can, I know that they hate, tell them all. Christ is the man, so they ain't got a head. I'm feeling so clean, every day is a holy day. Hey, happy, happy holidays.
Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
atupenda ngiho. Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
ati form ni makro.
Leo sini Christmas, tunakesha. Tunakam kutafua, guna kubisha. Watoto mayatima, tunawalisha. Waroro, tunakemba na kujajisha. Leo 25, tunawakilisha. Pom na machomse, tunashikisha. Birthday ya Yesu lazima. Yeah, yeah, yeah.
They've lost mine. I wanna say a thing. I wanna praise our name, Lord, cause this is the day we celebrate the birth of Jesus, yeah. Later day, later shada, tunasherekea. Tumeshika keja, mpya pale wametisha. Tukona mbogi, tumechill, tukiimba tu.
It's all about the party. It's all about the party, yeah, yeah, yeah.
Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
atupenda ngiho. Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
ati form ni makro.
Jeff, new song.
Leo ni Christmas, tunadishi mali safi, yeah. Tunavuka mwaka, chuki na wivu wazifai. This must be real, no, no,
yeah.
This must be real,
yeah. Leo ni Christmas, cheki zime nice. Mini young man, ni play tuki wise. Ukini cheki, uradi niko twice. G again, ze ngumi ni mbwekse. CJ lewe, tipati tukatike. Na mafala, magwengi si watokwe. Na wasoro, kwanza si wachepwe,
yeah. Yeah. Birthday boy, ashapika. Niko shiwa hizi tei zita malizika. But if utakosa bro, hata yangu shika. Nasikia umetoka mbali, sauti shazikika. Tumengoja hii kitu tangu jan hadi leo. Kwa hivyo buda mimi na wasi situlewe. But kula yule ajachanga doa sikemewe. Situation tubanju na muziki tulewe.
Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo.
Tunarunga my class,
ati form ni makro.
Wacha tuji nice. Wacha tuji nice. Nikonda kas, nikonda ni manoti. Zimenyanya, jijonyanya wabebwe na mapenti. Watekwa, watekwe korumanga. Na nyamira baretwe kila siku za wiki. Ni weekendi, ni kupiga shere. We wanna party.
Okay, Alfie GS, manotina. Ati leo ni kupati, kupatina. Shika yule mgogo mkuna no. Leo ni kupati mpaka mo. Kukuka meshikwa ni nungole. Shada zimefika, leo ni leo. Kila mtu shangwe, mambo ni leo. Madrinks za pesa, mpaka wa.
Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo. Tunarola my class, atupena gibo. Ati leo ni Christmas, ni kutole kapo. Tunarola my class, atifom ni macro.
Quiero, te quiero. Quiero mamá, tranquila yo vengo por Navidad. Te quiero y allí estaré. Familia y amigos, allí me tendré. Te quiero mamá, tranquila yo vengo por Navidad. Te quiero y allí estaré. Familia y amigo, y allí me tendré.
Joy to the world, Savior is born. For a year, shine with everybody. Hakuna hodi, this is no ordinary. Gather everybody, do it like a hobby. Do it like a hobby.
Leo ni Christmas,
Leo ni Christmas.
Four, my home. Ati Leo ni Christmas,
Leo ni Christmas.
Four,
my class.